Funny boy. Yeah, funny boy. They are not ready for this.
Black
chili. Yeah, yeah, yeah. Where to Mwanza, yeah, Nishushe mwanza nyegezi Nyege nyege Wetu mwanza nyegezi Nyege nyege Nishushe mwanza nyegezi
Oya wanyo west Johnny patia komando Nikupe champwezi Kwa miuno taipando Asa shokere Mwendo akandanda Nani anangwanda Sani sogeze Leta msambwanda Nikazie nganganga Hana nivuta ghetto Kapige bunduki Hey bunduki Ilo nogopa centro Michezo ya mbaruti Mbaruti
Hey nyege nyege Wetu mwanza nyegezi Nyege nyege Nishushe mwanza nyegezi Hey nyege nyege Wetu mwanza nyegezi Nyege nyege Nishushe mwanza nyegezi
Nangi kama mchalu Shepi ya Mombasa Apenda gimpasuo Ata kishida basate Tepe tepe Toto kama supu teke teke
Kongoro
Kwa makeke Nitefali pupa watemeke
Dombolo
Shaku shaku ya Masai
Oh Masai
Kama nachuma papai
Oh papai
Funika Funua
Twende
Bandika Bandua
Twende
Anika Anua
Twende
Kanipa Chukua
Twende
Nyege nyege Wetu mwanza nyegezi Nyege nyege Nishushe mwanza nyegezi Nyege nyege Wetu mwanza nyegezi Nyege nyege Nishushe mwanza nyegezi
Oya kete karikete te Katoto akashekeke
Oya
Mwenye bilingete te Ufunjaga na kete
Oh sayweke Ayweke iweke Aiweke Pitishe kwa chini
Aiweke iweke
Miuno ya kazi kazini
Aiweke iweke Aiweke
Ile ndindindi
Aiweke iweke Aiweke
Moja shakiti bobo
Aiweke iweke Aiweke
Twende shaku kidogo
Aiweke iweke Aiweke
Chuma magindimi
Aiweke iweke Aiweke Aiweke iweke Aiweke
Jesus, you chezé.